dala omukwano okunoga kimuli ekirimagwa nga n'enjuki zikyetolodde nga tolina okukinoga togeza sisita n'ogamba mbokoya obufumbo buzibu n'ogamba oyagala na kunoba oliba kale olimbyemu waliyo banja bakwegomba gwe abasami osuulewo balonde bangi balisanyuka okaba naye tokigeza lindalindako tomala gagenda naawe oyinza okulowooza mbukyogenda emirembe gye gisinga ate nga kyolaga eyo bingi byotasobole kale abaliya temegomba gyoli okiraba mbyogumirawo otute buli lwobeerawo ne wekubagiza ebirowoozo mu gwe ne byesomba n'olowooza ku mukwano gwammwe guli erigye mwasookera muyitanga lya ani munnange nga naye akuyita katonda obugambo obuwomu obwo bwadda wannyabo ekaseera obukomyewo bwaba yakomangawewaka nga mazza sanga ogafumye mukwano ekyo kyoba okomyawo oza omukwano gwammwe lindalindako tomala gagenda naawe oyinza okulowooza mbukyogenda emirembe gye gisinga ate nga kyolaga eyo bingi byotasobole kale abaliya tebegomba gyoli ogiraba mbyogumirawo otute tebegomba gwe balaba ekikobya amazigo okugeza ku byabwe kyangu nnyo funa omusajja bw'omukwata ajja kukyuka weewuunye ebenyanja bwetabanguka bagiwa kadde neteeka abakuwagawaga omute nabo beeyaguza nzijo ku mumwa kye bagamba mutima bakimanyi nti bakuwakatwa tereeza omuntu wo bujja kukyanga gy'omuzza gy'agenda olw'essanyu ly'olubeerera oliba nnyabo olituseeko lindalindako tomala gagenda naawe oyinza okulowooza mbukyogenda emirembe gye gisinga